Hizi stims za dondo tunaitisha kamongo.
Unspoken on this.
Usle queen hapa hatutaki we. Tukijifanya high class na achana na we. Aki na sina dojo ni mefuliza yang. So we hauna choice, itabidi umeoda dondo, ey, dondo, dondo, utakula dondo, ey, dondo, dondo, ey, dondo, utakula dondo, dondo, ey, dondo, dondo, utakula dondo, ey, dondo, dondo, ey, dondo, utakula dondo.
Dem petite size Z kama J-Lo. Bota ball position hana kilo. Swezi struggle jo ni kama pilo. Mali safi tamu ni kacha podondo. Nilimona first time pale Zabena. Amedunga mini natokea yellow. Na taxin nilikuwa hadi na shadow. Nikamshow cheki mina ito Dani. Na ninajua uko single kiplani. Come to mingle manze come nyumbani. Akani show wazi yani ya kondani. Jina lake Lucisi akajidai. Na kofiti manze mini na mdai. Na kula raha bado nikiwa hai. Tufike kibandaski tukule chapodondo. Then kejani ni ma 1, 2, 3.
Usle queen hapa hatutaki we. Tukijifanya high class na achana na we. Aki na sina dojo ni mefuliza yang. So we hauna choice, itabidi umeoda dondo, ey, dondo, dondo, utakula dondo, ey, dondo, dondo, ey, dondo, utakula dondo, dondo, ey, dondo, dondo, utakula dondo, ey, dondo, dondo, ey, dondo, utakula dondo. Pizza in, misi jui mini hasla. Mama pima in, huko ndo nataka, nataka. Manze huko ndo nataka. So slay queen business, siyo hapa. Tunajibamba yani vile inafaa. Sina doubt, mami you such a vibe. Na siyo clout, dondo nita prescribe. Nikikubo, usijali kuna next time. We on toast, yani hakuna ku waste time. Juki bandaski inanibamba ki design. So waitisha mam, chimba kikatapila. Achana na Shakila, your body is a killer. Kama ni ku go down, si unajua kuna pila. Tuzidi, tuzidi, hakuna kucheza cheza. Leo tumekam na si tunatesa tesa. Kauja shiba we ongeza joa kuna pressure. Usle queen hapa hatutaki we. Tukijifanya high class na achana na we. Aki na sina dojo ni mefuliza yang. So we hauna choice, itabidi umeoda dondo, ey, dondo, dondo, utakula dondo, ey, dondo, dondo, ey, dondo, utakula dondo, dondo, ey, dondo, dondo, utakula dondo, ey, dondo, dondo, ey, dondo, utakula dondo.
Nilisikia your mama anani despise. Hey, hajui mindo nina ku entice. Hata juzi nilisikia uki confess. Ati mindo ufanya una feel nice. And I'm into you so we name the price. I don't mind zikishika situna rise. Hakuna chocha na misi pocha. But ukifika huko sini tocha. Steams za dondo. Trust me, hizi steams za dondo. Zime nice tunaitisha kamongo.
Tunaitisha kamongo.
Oh yeah, situko right here. Na hivi hivi tu ndio tulitarajia. Nasikia hapo nja kuna pikango bajia. Bado mimi na msupa tutaziparamia. Usle queen hapa hatutaki we. Tukijifanya high class na achana na we. Aki na sina dojo ni mefuliza yang. So we hauna choice, itabidi umeoda dondo, ey, dondo, dondo, utakula dondo, ey, dondo, dondo, ey, dondo, utakula dondo, dondo, ey, dondo, dondo, utakula dondo, ey, dondo, dondo, ey, dondo, utakula dondo.